Ajá. Aló.
Kazi ni chizi, nyumba ni baba. Na kama namba, inamba namba tasa. Bali ni mbizi, anga ni mpawa. Oho, ikesisha kwa ngumu. Papa, 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 paza kichwa. Mungu kakupaka liyo sura ya ganda. Tata, 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 katisha. Mungu kakupasa liyo wahonge. Wangapa metupenda, mondoka, jarudi. We live once, tukiondoka, turudi. Watoto
Bombe,
Bombe.
Watoto,
watoto.
Bombe,
Bombe.
Watoto.
Aha.
On y va. Kindoki.
More money, I'm itching for more. I make them my dreams like a day on colors. The land in a coma, let me they follow. Toute ma vie j'ai travaillé, can never follow. Other, more change. Smoky my city. Ita baby, be walk with a barafi. Other, more change. Smoky my city. Ita baby, be walk with a barafi. Oh, my life is so fine. My girl is so fine. My music so fine. I'm loving my life. We gon' be alright, alright.
Mata shosho, tamwe za limbongo. Nazi mizika Kongo na matisi likolo.
On y va.
Wangapa metupenda, mondoka, jarudi. We live once, tukiondoka, turudi. Watoto
Bombe.